magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa lagu qabtay tababarkaasi oo ku saabsan wacyigelinta iyo yareynta khataraha masiibooyinka. Waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Tababarka ayaa loo qabtay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala warbaahinada ku yaalla magaalada Baydhabo. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Mudane Cumar Mustaf Nuur, ayaa ka waramay ujeedka tababarka ay u qabatay wasaaradda.
Tababar aad muhiim ah, muhiim gaar ahaan ka imaanaya wariyalka kaasi oo meelahay la ka baradow arrimaha masiibooyinka iyo dhibaatooyinka dhayow qaabka wariyalka iyo aan ka fargareey koran, aan ku hadalo koran, bulshadana iyo aan ku wacyigelin koran. Dhibaato badan jarto, aafooyin badan jaro, sida fatahaada, daadad, dhul gariiro, dhibaato abaaro, aafooyin badan oo dabcan ummato iyo la kulmaasa ummatana marka madi walaagaas dhayaan dadka hindho dhiga afka waldhong way buu wariyalka. Haddii wariyalka tababar helan, haddii wariyalka cilmi iyo aqoon badan oo ka saabsan arrimahaas iyo helan, way bulshada madaas helo korana dad aan qareema, dad may leeray afjaka dowaha, dadka indowaha korna codkan lahayna dad indowaha ya helayaan oo ay wariyalka. Marka muhiimadaas iyo wariyalka leeyin dartiyo iyo diiradda lan saaray may leeray inay arantun inay wariyalka arrimahaas la baro. Ogdin dunida dhibaatooyin badan ku jira, isbeddel cimilooyin jira, abaaro badan oo mushkilad badan dhiliya jira oo eed haneenka nagnagaday. Marka intaas dhowey baan baahan yahay bulshada inay la ku wacyigeliyo, la fahamsi, la baro. Wayna qayb ku ahaataa shaqada oo warbaahinta oo ayna bulshada walbarta. Isbeddelkan cimilada iyo dhibaatooyinka jira xitaa inay si gaar ah meel ahaay diiradda lan ka saaro. Way eed anka meel ahaay aaminsanaa in macallimiin aqoontiya leh meel ahaay tababarkan biyaayan. Dabcan muddin ha ka shaqeeyay oo aqoon durugsan aan la arantun oo walbadan dadku la qabado doonaan. Marka tababar aad heer sheen sareeyo.
Tababarkan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii wariyaasha magaalada Baydhabo uga qayb qaadan lahaayeen wacyigelinta xilliyada ay dhacayaan khataraha masiibooyinka.